Ekinkezeza bwetyo puncha Ngeri gye wandeekawo saategeera Yali yanguko teyasiriza Mazebbanga muntu wange Kanfefeta nnyo usula Omutima gunnuma nnyo w'otabeera N'ebyenfuna okwekoya Go agenda n'emikisa gyange Bingi byempulira kale ku mwenge mbonna nakuyisa bubi mpisi Nzijjidde mu kiti kya kwetonda Njagala tukanira temu buntu Ebiise tubikadi Koma we no nombera muntu wange Yali kafubuka mpisi koma u Yali ampaga nkole bwentyo nzimbe Abaali banyinula bw'okwata eddongo Baweeva mwajjambe Nfuuse na kyeyitise mama yamba Nfuuse na kyeyitise mama yamba mpisi Mpisi oli wadde mboka mala wafaana n'erinnya lyo Ebyontunula gyebiri sikupanga Ebyo byontambulira sikukopa sitayiro waleseyo Oli muleke sijja kwatula bwekyatula nsakula banyasi
Soli wadde mboka mala wafaana n'erinnya lyo
tunula jebili siku panga Ebyo biontambo lila siku kopa style wale seyo Olimoleche sikia kwa tulamwecha tulansa kula manyasi Bisoli wademo kamala wafana nirinyalio Ebyo tunula jebili siku panga Ebyo biontambo lila siku kopa style wale seyo Olimoleche sikia kwa tulamwecha tulansa kula manyasi Yes.